koma kunichokonoa, kunifata fata kuna muda vinaboa, akutanitia doa, nile naye moyo wake tishuta loa, nachua na kuthi, wewe sasa mekuzidi maujuzi, select attitude kubishana bishana I'm not in the mood eh niko salama salama sijui wewe uko uko nape wanyama nyama kwa nyama.